urukiko rwasomye umwanzuro ku gicamunsi cyo kuri wa gatanu urega Ishimwe Dieudonné atari mu rukiko hari umwunganira mu mategeko gusa ubushinjacyaha nabwo ntibwari buhari gusa mu cyumba cy'urukiko hari abanyamakuru benshi umucamanza yagarutse ku mpamvu zatumye Ishimwe ajurira anasaba ko yarekurwa agakurikiranwa ari hanze mu mpamvu z'ubujurire zatanzwe na Ishimwe n'umwunganizi we Maitre Nyembo Emeline iya mbere ishingiye ku nyito urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rwahaye ijambo Happiness umunyamategeko Nyembo yagaragaje ko ijambo Happiness urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rwagenekereje mu Kinyarwanda ruyita ishimisha mubiri atari byo kuko mu manza nshinjabyaha hatabamo kugenekereza mu manza nshinjabyaha itegeko rivuga ko ijambo ryitwa uko rigomba kwitwa bityo Happiness ikaba itavuze ishimisha mubiri nk'uko uru rukiko rwabyise Ishimwe Dieudonné yari yasobanuye kandi mu iburanisha ryabereye mu muhezo ariko imyanzuro ikaba yasomewe mu ruhame kw'ibyo yasabaga Nyampinga w'u Rwanda 2022 Miss Mwito mu butumwa bugufi yamwandikiye bidafite aho bihuriye no kuryamana nawe ko ahubwo byari bishingiye ku kiganiro Mwito yahaye Radio Ijwi ry'Amerika akimara gutorwa ikiganiro cyavugaga kuri gahunda ye azashyira mu bikorwa Ishimwe yavugaga ko yafashije Mwito gutegura ikiganiro akaba yaramwandikiraga amusaba kumusohokana kuko icyo kiganiro cyari cyatunganye kikagenda neza Ishimwe yagaragaje ko mu butumwa bwakuwe kuri telefoni hari ibyagiye bihanagurikamo kuko ngo basize ibyo bashakaga ariko birengagiza kugaragaza ubutumwa bwose mu isomwa ry'urubanza umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge yemeje koko ijambo Happiness ridasobanuye ishimisha mubiri ko ariko nanone ukurikije ubutumwa bw'amajwi Ishimwe yohereje Miss Mwito Divine Nyampinga w'u Rwanda 2022 bugaragaza ko yamusabaga kuryamana nawe urukiko rwemeza ko aho hari impamvu ikomeye itumye Ishimwe akekwaho iki cyaha cyo kwaka undi ishimisha mubiri gusa ku byavuzwe na Ishimwe Dieudonné ko hari ubutumwa bumwe bwagiye busibwa umucamanza yavuze ko bizagaragazwa mu rubanza mu mizi ikibazo cya kabiri cyajuririwe na Ishimwe n'umwunganizi we nuko urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rwanze kugira icyo ruvuga ku ngwate yatanzwe na Ishimwe Dieudonné umucamanza wo mu rukiko rukuru yagaragaje koko umucamanza wa mbere ntacyo yavuze kuri iyi ngwate agaragaza ko nubwo ingwate ihari asanga Ishimwe aramutse afunguwe ashobora kubangamira iperereza kuko ashobora gushyira igitutu ku batangabuhamya cyangwa se akaba yaturuka ubutabera Ishimwe n'umwunganizi we bari bagaragaje ko urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rwateshije agaciro impapuro zashyizweho umukono imbere ya noteri n'abamushinjura ko zateshejwe agaciro mu bujurire umwunganizi wa Ishimwe yagaragaje ko umukono wa noteri abari ndakumirwa umucamanza yagaragaje ko ntacyo yavuga kuri izi nyandiko ibyazo bizasuzumirwa mu rubanza mu mizi ubyo meze kugaragaza uko rubibona urukiko rwanzuye ko Ishimwe akomeze gufungwa by'agateganyo iminsi 30 mu gihe iperereza rigikomeje ni umwanzuro wababaje cyane cyane abavandimwe be bari mu rukiko gusa bagaragaje ko nta kindi bakora atari ugutegereza urubanza mu mizi kugeza ubu dosiye y'Ishimwe ushinzwe guhohotera abakobwa bari bitabiriye Miss Rwanda yatumye Miss Iradukunda yahise afungwa akurikiranyweho inyandiko mpimbano ariko yamaze kurekurwa Asumpta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika i Kigali.